datimsafi.com.
La présidente Mama Samia. Le président Fatshi Béton. Nazi Ghetto, Nazi Biden, Nazi Sogali. Kobina.
Nazi Makambo, Nazi Biden, Nazi
Beto Kangama. Zinda Bangun, Zinda,
Zinda,
Zinda Bangun, Zinda,
Zinda.
Où c'est président? Zinda,
Zinda.
Où c'est président? Zinda,
Zinda.
Zinda Bangun, Zinda,
Zinda.
Où c'est président? Zinda,
Zinda.
Mama Lia Bangun, Lia,
Lia,
Lia Bangun, Lia.
Datim Safi.
Kanahu, kanahu, kanahu,
kanahu shamba.
Zawadia pochi zenye thamani na wewende waringishia uteme kwa uskani inavyo
watch you trip what I got a big surprise for you give that to my brother
say
let me see you put your hands on the sky
one more time.
Pretty, pretty fine.
Tell him,
oh, baby, I love you.
kwako sisi kiasi nani. Unafiki ya wachuma wanataka kovomwa wajinga pumba.
Sema umisema sema na
kipenzi chakula nisipo kuona
kawata
nyonge mpaka sura na vyosono na
said you got your mama face ya pretty pretty. Ona lako jenda bigi bigi.
Tukianza kesha kujiki jiki.
Sema na
bakiki.
Oje onge na jitesa digi digi.
Uza
kama watengwesa iligi digi.
Uza
wada zina ongeza nizi
dizi digi. I want you all to say one.
Sije livyo kuz.
Ta, rewind. One more time. Damn, I love you. I don't wanna perform anymore.
Fuck.
No, I love you. Thank you, I love you. Thank you. Love you.